Heshma, 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 Heshma. Kinyona kwa street ni salute nipe. Femi juu ya beat. Mwezi mess na. Miaka kumi kwa game unadhani jokes. Na bado juzi ni semi na baki tops. MCs uchocho na fame wana do the most. Kwa mpola utakutema madoba sikianza kuflop. Hamwezi nyeka kwa box, jaribu na pick my locks. Isha siko na mashock, sumanzi ndoko kwa talks. Mabloga likosa stories za kunipost. Amnaga drama ukukwetu, I'm sorry atuna mikosi. Metoka fan, nazidi kusukuma sound. Benkiko mita kadhama, shangu imetana round. Apendi kuona na pama, nyoka zimeja kwa ground. Wali zuban, kapita na vicho zao. Ni ultrasound wanangoja ni post IG. Hi body count ujasonga matost kwa ingi. Nifunga duka mamblei na wadoshi mboga. Unadhani mbona madwanza na shtuka singo kingoda. Nipe heshma, 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 heshma. Kinyona kwa street ni salute nipe heshma. Kundi juu ya beat na mnajua mwezi mesna. Cheki nipe heshma, 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 heshma. Kinyona kwa street ni salute nipe heshma. Femi juu ya beat na mnajua mwezi mesna. Nasikia unanichukia, siwezi kumind. Lakini kosea na heshima ndio pali na draw the line. Na kwanga nimetulia, niko sublime. Machizi washa na zime na bidi wa fall in line. Mi professional, heshma, mesna. Femi wone wrestler. Imbogi ya mwiki ni ya magwangi ni na jeshna. Au kufana mimi bonga mavi tunachemsha. Kinyona kwa street, we salute nipe heshma. Zangu on repeat, nilimuta mafexta. Freshna, sosi kwa kwa wingi kama peptang. Veteran, nyime jaza team na my yes man. Watu ni doku make bread, nasi tokia bakery. Good for thought, kulo shibe tuele wane mentally. Wana rap, wa omoke, mina rap, juni live. Skiza gospel uokoke, hizi fast na nya line. Nipe heshma, 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 heshma. Kinyona kwa street ni salute nipe heshma. Kundi juu ya beat na mnajua mwezi mesna. Cheki nipe heshma, 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 heshma. Kinyona kwa street ni salute nipe heshma. Femi juu ya beat na mnajua mwezi mesna.
Leta kumi kwa game unadhani joke. Na bado juzi ni semi na baki top. MCs uchocho na fame wana do the most. Kwa mpola utakutema madoba zikianza kuflop. Heshma.